Faso Music.
And it's Black on the beat.
Kosha kosha, paka naomba po. Haielezeki we ni nani, nikuite sweet potato. Chungo sije ndondosha, nenda mwendo slow. Nyumba imekamilika kibarazani mpaka nyuma kwa cho. Na ninavyo faidi wewe kweli gwiji, naomba nipimie. Naondoka na kijiji, naona baridi, naomba nipime. Ugovi ugovi kama nandi na gigi, kwako nisisikie. Tena ikibidi nikenda kazini, wenda nijifungie. Uzini kwaruwe kwaru, sipendi ugovi. Nikirudi unichezeshe kwa mwaru. Malavi davi, usije kujitunisha kifaru. Sipendi ugomvi kama paka tuparu waniparu. Mie nachotaka kwako unizidishie. Mahaba, mahaba mama, kwako ni apate. Mahaba, mie, mahaba, mie, mahaba, mie, mahaba, mie, anipe mahaba. Mahaba,
unanistajabisha shepu zaidi we lusengo. Unanipagami, unanitamanisha, unavyonionyesha engo. Unanikoshami, umenipa maisha, dinga zuri na mjengo. Umenipagami, utanibabaisha, ukienda utaacha pengo. Utaniua mia niwe mama senseme, senseme, senseme. Dani kanga moja masebene. Hakika kwa juu ya nusiseme. Kama naichubua amwaga mapene, mapene, mapene. Hatuna muda na nguna senene. Hatupo yata wakate umeme. Shama nalitibua mie.
Uzini kwaruwe kwaru, sipendi ugomvi. Nikirudi unichezeshe kwa mwaru. Malavi davi, usije kujitunisha kifaru. Hazipendi ugomvi kama paka tuparu waniparu. Mie nachotaka kwako unizidishie.
Mahaba,
mie,
mahaba,
nakufa, nakufa, nakufa mie.
Mahaba,
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 mie. Ah, mahaba,
mahaba.
Hazipendi ugomvi kama haba, mahaba mie.
Mahaba,
mie,
mahaba.
Black on the beat again. Yeah, yeah. I'm a habba, yeah.